waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Kooxda isku magacaawda dowladda islaamiga ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii gaariga xamuulka loo isticmaalay ee ka dhacay magaalada Baarliin. Weerarkaas ayaa 21 qof ay ku dhinteen, halka 45 kale ay ku dhaawacmeen oo qaar ka mid ah dhaawacyo culus ay soo gaareen. Kooxda Islaamig State ayaa mas-uuliyadda ku sheegatay website amaaq la yiraahdo oo ay leeyihiin, iyagoo soo xigtay ilo dhinaca ammaanka. Hadalkaas oo ah baa la yiri mid la mid ah sida caadiyan ay u sheegtaan mas-uuliyadda weerarada sida kuwii ka dhacay qaarada Yurub. Laakiin xaqiiqda weerarka iyo weliba cidda ka mas-uulka ayaan ilaa iyo hadda weli kala caddayn. Kadib markii booliska Jarmalku ay sii daayeen nin markii hore looga shakisanaa weerarka oo u dhashay dalka Pakistan, kadib markii boolisku ay caddayn u waayeen, maamulayaasha ayaa uga digay in dadku feejignaadaan ayna soo sheegaan wixii ay ka shakiyaan, iyadoo cabsi weyn laga qabo in ciddii weerarkan ka dambeysay ay mar kale weerar fulin karaan. Australiana wasiiradda arrimaha dibadda Julia Bishop ayaa sheegtay in maamulayaasha Jarmalka ay sheegeen oo keliya inay u haystaan inay taasi ahayd fal argagixiso, ayna lahayd astaamaha lagu yaqaano falalka argagixiso. Miss Bishop ayaa Channel 9 u sheegtay in Australiaanka dibadda u safraya looga baahan yahay inay taxadar muujiyaan, ayna yeeshaan qorshe ay ku baxsan karaan haddii meelaha dadku ku badan yahay ay wax ka dhacaan.
Our travel advice for Germany was in fact updated on the 17th of December to warn people that Christmas markets.
Talooyinkeena ku aadan safar lagu tago Jarmalka waxaan runtii wax ka bedelnay 17kii December, annagoo dadka uga degnay in suuqyada ciidda Christmaska laga adeegto iyo goobaha kale ee dadku ku badan yihiin inay markaasi yihiin goobo u nugul weerar. Marka waxaan dadka kula talinay inay taxadaraan, ayna ka sii shaqeeyaan qorshe ay ku baxsadaan haddii arrin xagga ammaanka sida tan oo kale ay dhacdo. Mar kale ayay dadku isugu soo baxeen si ay ugu baroortiiqaan dadkii dhintay, ayna u tacsiyeen dadkii kale ee wax ka soo gaareen weerarkan. Chancellorada Jarmalka Angela Merkel ayaa ka qayb gashay baroordiiq lagu qabtay kaniisad ku taala Baarliin, kadibna waxay tagtay goobtii dadka lagu laayay. Iyadoo ka hadlaysa arrintan, ayay sheegtay aragtida dowladdeedu ay ka qabto waxa dhacay.
Perpetrators will be punished as hard as our laws will demand.
Dadka falkan geystay waxaan u ciqaabi doonaa sida ugu adag ee sharcigu ogol yahay. Waxaan hadda u haysanaa inuu yahay weerar argagixiso. Waan ogahay inay nagu adag tahay inaanu fahanno in dadka falkan fuliyay ay noqon karaan dad magangelyo weydiistay dalkan oo aanu qaabilay. Ka hor intaan la sii dayn ninkan Pakistaaniga ah, kooxo ka soo horjeeda qaxootiga iyo xisbi wadaniya ayaa markiiba ku eedeeyay waxa dhacay siyaasadda qaxootiga ee deeqsinimada ee Miss Merkel. Qaar kalese waxay keliya oo maskaxdooda ku hayeen murugada waxa dhacay. Christian Sommer oo 21 jir degan magaalada Potsdam oo Berlin ku dhow ayaa ka qayb galay baroordiiq shumacyo lagu shiday oo lagu qabtay goobta weerarku ka dhacay, wuxuuna sheegay in xanuunkan yahay mid ka dheer Berlin iyo Jarmalka.
Man merkt insgesamt dass Berlin.
You can notice that Berlin is very sad. It is mourning. And I have to say that overall,
waa dareemi kartaa in Berlin ay murugaysan tahay, way baroordiiqaysaa. Waxaanse leeyahay guud ahaan waa goob dareen adag uu ka jiro. Waa murugo inaad aragto dhammaan nalalkaas iyo ubaxyada. Waa dharbaaxa ku dhacday magaaladan oo dhan, Jarmalka iyo waliba qaarada Yurub oo dhan. Iyadoo madaxda adduunku tacsi ay u dirayaan Jarmalka, ayuu wasiirka arrimaha gudaha Germany Thomas de Maizière qiray inay dhici karto in qofkii falkan geystay uu baxsaday. Taliyaha booliska Berlin Klaus Kant ayaa sheegay in baaritaanku weli ku socdo dadkii lala xariiriyay shilkan, isagoo intaa ku daray in ammaanka Berlin aad loo adkayn doono.
We will have stone barriers in various shapes to prevent this
dhagxaan noocyo kala duwan ayaanu dhigi doonaa goobaha qaar si aan uga hortagno in weerar noocaan oo kala la fuliyo. Waxaan dhigaynaa booliis wata qoryaha darandooriga u dhaca iyo weliba jaakadaha aan xabadu karin. Australia haddaan dib ugu soo noqonnana heerka argagixiso ayaa sii ahaan doona baa la yiri
heerka loo yaqaano in fal argagixiso uu dhici karo ama probable ka layiraahdo. Julia Bishop ayaa Channel 9 u sheegtay in Australia gudaheeda 11 weerar laga hortagay labadii sano iyo barkii u dambeeyay.
We have not changed our alert. It remains at probable, but we have ensured that our law enforcement, security, intelligence.
Waxba kama aanan bedelin nidaamkeena digtoonaanta. Laakiin waxaan xaqiijinay in hay'adaha sharci fulinta kuwa amaanka iyo sirdoonka ay dhamaan helaan wixii agab iyo shuruuc ay u baahan yihiin si ay diirada ugu hayaan inay Australia amaankeeda.
Waad ku mahadsantahay inaad dhageysato raadiyaha SBS toos u dhageysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10ka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Boqo sbs.com.au/somali.